ci gela ezivungu vukuzizi sango tizonke lapho isitha sipodla okwekwenyama sikondukungigwinya uthembile